boy. Foundation, wanja, nywele ya bei ya kiwanja. Dinga, mkwanja, shopping mwendo kuchanja. Sponsor, danga, kichune komesha viranga. Basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba. Oh la la la, Chelsea Mangala, Wakanda. Oh la la la, Tukale Sangara, Mwanza. Oh la la la, nywele chotara, Kinanda. Oh la la la, Beto papara, Misamba. Chombo, 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 kana kwenda na fashion. Chombo, 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 kana ngozi ya lotion. Chombo, 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 pechi chumba ni zeble. Chombo, 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 takapeleka ukwe. Macho yako nalewa mie, figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha, ulindi ulimbombo. Mini wako ninganga nie, kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha, pekere na kamongo. Ah, baby, baby, kwanza kumtadedi. Izo fujo chumbani betuka binuka. Wa baby, baby, oh la la la, Chelsea Mangala, Wakanda. Oh la la la, Tukale Sangara, Mwanza. Oh la la la, nywele chotara, Kinanda. Oh la la la, Beto papara, Misamba. Chombo, 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 kana kwenda na fashion. Chombo, 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 kana ngozi ya lotion. Chombo, 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 pechi chumba ni zeble. Chombo, 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 takapeleka ukweli.